Johana abich. Bang' mano, Yesu nodhi Jerusalem, nikech nitimo sap Jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kuno, e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo gi dho-Yahudi ni Bethesda. Yawo no ne nigi agolni abich. Ji mang'eny matuo kaka muofni, gi rang'onde, kod pudhe, ne nindo e agolnigo. Ne girito mondo pi otugre. Nimar kinde moko malaika ne lor e yawo no, kendo tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go. To ng'at moro ne ni kanyo, mane osebedo matuo kuom higni 38. Yesu nonene konindo kanyo, mi ong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya,
"Idwaro mondo changi koso?"
Ng'at matuono nodwoke ni,
"Jaduong', aonge gi ng'at madikete yao ka pi otugore. Nikech an, kadwaro dhi, to ng'at machielo kuongo na kuonga."
Yesu nowachone niya,
"Chungi, ikaw pieni, iwuothi."
Gikanyo no, ng'atno nochango, mokaw piene, kendo owuotho. To chieng'no, ne chieng' Sabato. Mano omiyo jodong Jo-Yahudi nowacho ne ng'at mane osechangino niya,
"Kawuono en chieng' Sabato, omiyo chikwa ok oyie mondo iting' pieni kamano."
To ng'atno nodwokogi ni,
"Jal manende ochanga ema nowachona mondo ating' piena awuothi."
Eka ne gipenje ni,
"En ng'a manende owachoni ni mondo iting' pieni iwuothi?"
To ng'at mane osechangino ne ok ong'eyo nying ng'at mane ochange. Nimar Yesu nosea, nikech ji ne thoth kanyo ahinya. Bang'e Yesu noyudo ng'atno e hekalu, mowachone niya,
"Winji, kaka koro osechangi, koro we timo richo. Nono to dipo ka gimoro marach moloyo timi."
Eka ng'atno nodhi monyiso Jo-Yahudi ni ng'at mane ochange iluongo ni Yesu. Kuom mano, Jo-Yahudi nochako himo Yesu, nikech notimo gik ma kamago chieng' Sabato. To Yesu nodwokogi niya,
"Wuora pod tiyo nyaka chil kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano."
Mano nomiyo Jo-Yahudi oramo ni nyaka nege. To ne ok gidwar nege nikech ketho Sabato kende. To ne gidwaro nege bende nikech nopiemore gi Nyasaye, koluongo Nyasaye ni wuon mare. To Yesu nodwokogi niya,
"Adier, adier, awachonu ni, wuowi ok nyal timo gimoro kende owuon, to otimo mana gima oneno ka wuoro timo. Nikech gima wuoro timo ema wuowi bende timo. Wuoro ohero wuowi, kendo onyise gik moko duto ma en owuon otimo. To bende en onyise timbe madongo moloyo magi, mi unuwuor. Kaka wuoro chiro joma otho, komiyo ngima, e kaka wuowi bende yiero joma odwaro, kendo omiyo ngima. To bende wuoro ok ng'ad ne ji bura, to oseketo teko mar ng'ado bura e lwet wuowi, mondo ji duto omi wuowi duong' mana kaka gimiyo wuoro. Ng'at ma ok mi wuowi duong', to ok mi wuoro mane ooro wuowi duong'. Adier awacho ni ng'ama owinjo wachna, mi oyie kuom jal mane oora, nigi ngima manyaka chieng'. Ng'at ma kamano ok ter e bura, to osea e tho, odonjo e ngima. Adier, adier, awachonu ni, kinde biro ma joma otho nowinje duond Wuod Nyasaye, kendo ji duto ma owinjo duolno nodok mangima. Adier, kinde no osemana chopo. Kaka wuoro owuon nigi teko mar miyo ji ngima, e kaka osemiyo wuowi bende teko mar miyo ji ngima. To bende, osemiye teko mar ng'ado bura, nikech en Wuod Dhano. Wachno kik bwogu, nikech ndalo biro ma kata mana joma otho manie bur nowinj duonde, mi wuog oko. Joma timbegi beyo nochier, mi yud ngima. To joma timbegi richo nochier e bura. An ok anyal timo gimoro gi tekona awuon. Ang'ado bura mana kaka Nyasaye onyisa, kendo bura mang'ado en bura makare, nikech ok adwar timo gima an ema adwaro, to atimo mana gima jal mane oora dwaro. Ka awuoyo kuoma awuon to weche mawacho ok nyal kwan ka adier. To nitie ng'at machielo mawuoyo kuoma, kendo ang'eyo ni gima owacho kuoma en adier. Ne wuoro joote ir Johana, mine onyiso weche ma adier. Ok awach kamano nikech atenora kuom gima dhano ema owacho, to awacho kamano mana ni mondo ukuo. Johana ne en taya maliel maler, kendo kuom kinde moko ne uyie mondo lerno omiu mor. Adier, Johana nowuoyo kuoma kanyiso ni wuora noora, to koro tich ma atiyo, mane wuoro omiya mondo ati, nyiso malong'o ni wuoro noora, moloyo kaka ne Johana onyiso. To wuoro owuon, mane oora, bende osewuoyo kuoma. Unto pok uwinjo duonde, kata wang'e bende pok uneno. Wach ne ok bedi e chunyu, nikech ok uyie kuom jal mane ooro. Uketo chunyu kuom somo muma, ka uparo ni muma nyalo miyo uyud ngima manyaka chieng'. Adier, muma ema wuoyo kuoma, to kata kamano udagi biro ira mondo uyud ngima. An ok adwar mondo ji omiya duong'. Unto ang'eyo ni ok un kamano, nikech ang'eyo malong'o ni ok uhero Nyasaye kata matin. Anasebiro e nying wuora, to ok userwaka. To ka ng'ato obiro e nyinge owuon, to ubiro rwake arwaka. To ere kaka unyalo bedo gi yie? Kuhero mondo ng'ato ka ng'ato oyud pak kuom wadgi, to ok utem mondo uyud pak moa kuom Nyasaye ma achiel kende. Kik upar ni an ema nadonjnu e nyim wuoro. Ng'at ma nodonjnu en mana Musa, ma useketo genou kuome. Kada uyie wach Musa, to da uyie gima awacho, nikech an ema undiko kuoma. To ka ok uyie weche mane Musa ondiko, to ere kaka duyie wechena?